samfama mautolu umuntu lothando Sevel moshilo thando wando samatunga Unenhlanhla mntana mautolu umuntu lothando Sevel moshilo thando wanengo samatunga Sempata kahle isipheli manje Wena wangithintala wasufuni manje Wena usomathuba Ngicelunge somathuba
Thank you.